ekyomulungi tata asanyisa obulamu atuse kano kose puresha erinye puresha yalava enkute musawo wange yangu weno nesoma meta y'omukwano leta ompima omanye ekitufu tuba obulwadde bw'omukwano butta kati tenkusaba mukwano tula ondereko nga bompeweza kano kose mmaze okuzimba kati ndi kingi mwakyala.
Suna sinda wemsa wange wegula mubwange wotori sebo obuna mubuyongo beraba bugonderera nembange liemfu nandoza kwe woto basuna sinda.
yangu wajota sobu.